Gwanga lete kia tekele wakutani kulusoma ulusoka mumuaka bili makumyaviri mokaga umbaka wa government ya tule mukono ajati patu mande saba sabie na mpalaba kuzwa government modestu kitieno kaka santi ya sambia sambi yako okufuna kachika kagame mirimo ku district kubanga basumesa na masumyo ka government manji tega ina basumesa mamala atenga beta agiso kubanga bega takulusoma luno ndi saba mbele yo ayongere nukusababa zade kaka santi babera wu nabalambika no kulambula masomero matufu jiba ino kutwala abana babwe mu lusomero tandika
kozi erandeta omulango kuva mu Mukono district nti nsaba kawu ne executive ya district okulaba nga tufuna mangu district service commission sobola okukola recruitment ez'abasomesa kubanga tulina eddibu ddene mu masomero gaffe naddala ga government tulina abasomesa tebamala naye ate ng'ekizibu kiri kimu kya butaba na district service commission feeyo nnyo okulaba nga oba tufuna public service tukkirize okuborrowinga service commission awalala oba si ekyo okulaba nga anti-corruption unit ne IGG's office bavaayo okutuwa mandate okugenda maso ne service commission ebaddewo okulaba nga abantu bafuna services naye mu masomero gaffe abasomesa mwenaffe gamala ate nga tusuubira okufuna turn up eri too high mu masomero gaffe naddala ga government n'olwekyo